Wimbo huu unapatikana kupitia pdjtv.com. Ingia Google search pdjtv.com ili kudownload wimbo huu mpya.
Karibuni kwenye show ya Shish. Marafial. Marafial eh. Marafial. Marafial eh. Marafial. Marafial eh. Marafial eh. Mugondile abandu bakialo sokukaja batwambilile tulile ndakampijile kukaja kera batule mwe tukubomba kanunu tunafanya tununu amatingo fununu upendo udumu tulipampene akabarilo kafwene nguvu ni wewe ziko ndani yako mwenyewe yeah binadamu watu yeah watu wa watu yeah kusikiliza ndio kuongea ukiuliza utopotea kabla kwamba unapokea wakukaja widukea tunakwaga ukitembea mwa ponye kama kwangu ponye kosa ponye kama mponye yege marafial marafial eh marafial marafial eh marafial marafial eh Marafiale, ase si abandu ba kiara, abandu ba kiara, si abandu ba kiara, abandu ba kiara, si abandu ba kiara, abandu ba kiara, si watoto wa Mungu, watoto wa Mungu. Bibi titi Muhammadi, yeah, bibi titi Muhammadi, bibi titi Muhammadi, yeah, bibi titi Muhammadi, bibi titi Muhammadi, yeah, bibi titi Muhammadi, bibi titi Muhammadi, bibi titi Muhammadi, yeah, 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 bibi titi Muhammadi, yeah umiwe. Kakimbia na mimba na ndoa ikafungwa sijue kwa baba ndo mie. Kanifunza heshima thamani ya walo chagua kusota na sie. Tuyobe fiki, nifindu fingi hafelezeki. Mambo mengine haja bebeki, abandu wakela hatu someki, hatu logeki. Watoto wa Mungu, tumenye rithiki mafungu. Ndio tufikire mwetu buke kuku, tukupija wakupija majungu ye. Na mwetu fanyi ndugu ye, kunjino kulonda mashundu ye. Kumwanya mwetu buke kuku ye, ifingu ye wa usungu ye. Naacha kibao na kuwa habari na piga bao. Mbeo na sali ni kama bao, hesabu halali kote vibao. Mbo wakali, elewa tulipo pepo mkali. La matalea, jua kali mchizi mani mimagari. Amasa kuketa, Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi Muhammedi. Yeah, Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi Muhammedi. Yeah, Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammedi. Bibi Titi Muhammedi. Yeah, Bibi Titi Muhammedi. Hey. Sheesh. You're now rocking with the number one rapper in TZ right now. Marafiale, Bear Boys.